olo e mafuta male SBS Samoan.
Nā atoa na nafi le aso iwa o novema, le tolu se fulu tausanga talu na le petia le olo i Perilini si amani i le Berlin Wall. O le olo po o le pāle nei, na vaelua ina aile atunu o si amani ina ua mae a le tauwalo na lua o le lalolangi, o le itu i sasae o le pā, na ilalo whainga mālo kominisi, i le uni o mālo kominisi e pūlea mai i Rusia, le USSR, e pei ona iloa ina aso. Ai o le itu i sisifo, na ilalo se whainga mālo demokorasi, na toe whaavaina, ina wato ilalo le whainga mālo sa wā a hiti lā, male Nazi Party i le tauwalo na lua o le lalolangi. O le aso iwa o novema, feiva se lau walu se fulmuna iwa, na tutu ma vaava ai ai fita fita si amani sa sae na lato leo leo ina le olo ai o talepe tangata na mua mua sa o loto ai masava vali i leitu i sisi fo. O le tama itai o Ilona Brindabol ua au maunei au se talia ai o ia e afua mai si amani. O ia na iai Perilini i le aso iwa o novema feiva se lau walu se fulmuna le iwa o le teimile na o lua se fulmuna le walu tau sanga lona matua o iana whanau, mōla e i siamani sasae.
It was just unbelievable, the emotions. I can't really put it together in one sentence. For me, it was the day where I got my freedom. I could go where I want to go. I could travel what I wanted to do.
I le lua se funma le valu tau sanga talu ana vae lua ina siamani ma le olo i Perilini. E toa se lau tolu se fulma le valu tangata mai le itu i se sae na maali liu ina watafana ina e fita fita na leo leo ina le olo. E le ngata i lea e faitau se lau maisi tangata na pue ina ma fasala ina i le fale pui pui e le fainga maa lau kominisi se sae ona o alatou tau ma fainga e so sola ese a ngai isi a mani isi si fo. Peita i ele i umai le maa losi o le tete e o tangata ma o le pō le aso iwa o novema a feiva se lau walu se fulma le iwa. Na whaia i se whaai unga le whainga mā lo i si amani i se sae e whaasa o loto ai, whe mālanga inga i whafo atu o le olo. O le whaalinga na whaia e Kunta Shapovski, se sui so o upo le whainga mā lo kominisi i lungo le televise, ma e malamane le tae au na se so ai, ua malepe le Berlin Wall, ma ua whaitau se lau wafe tangata o si amani i se sae, ua lolofi i leitu i se sifo. E au fi ai ia i lātou nei, le tama i tai o Ilona Brindabol, i le teimile nā, o fitu māsina lona mā i tanga whaatina.
Yeah, being pregnant was an advantage, sort of, in Germany. Not just in East Germany, I think they had this same method in West Germany as well. So we had like a little mother's passport, I would call it. It had all your details in just in case we had to call an ambulance, but it gave you the right to jump the queue. My friend saw a police or border force person in a gap of a fence close to the gate, and she knocked on his shoulders and was holding the passport in his face, basically, and said, "We are pregnant, we don't need to wait, we want to go." And he was so perplexed that he basically let us go.
Na iei fo i Berlin, i le pō le nā leali i au se tālia o Enzo Amato, o i au se tangata pu e ata, ma na iei te pu e ina le tele o ata o le taimi na malepe ai le olo, ma toe whaatasia le atunu u o si amani.
That very day was a bit of a, when you are in a sort of a dream and you don't realize you just wake up and something suddenly changed radically. For me, it was a totally unexpected situation, and for a foreigner, non-German, be there in that moment in time, to me, not was only a surprise, but it was a moment of a revolution in the entire European continent.
Enzo Amato, ele i atoa se tausanga na sa soo ai, ai aloa ia ona toe tuu whaatasia si amani i na uatalia ele whainga mālo i sisifo, le pūlea, ma le tausinga o ele ele matangata na ilalo o le whainga mālo kominisi sa sae. O le malepe fo'i o le olo i Berlin, na amatai o na malepe ma le uni o malo o kominisi e pei o na mōli mawina ai, le tū to atasi nei o whainga malo i le tele o atunu ui Europa i sasae, lea na ilalo o le pūlenga le USSR. O le taitai o le whainga malo i siamani, lea ua ova nei le fitu tausanga o i tūla i mai le tofi, o le tamaitai o Chancellor Angela Merkel, o ia na ola maonga i siamani sasae. O tā alongo le Olympics i tausanga ai o vae luaine siamani na ese ai le awa siamani sa sae, ia ma ese fo le awa siamani si si fo. E valu tausanga talu o na malepe le olo le Berlin Wall, ia ai na mawhaio na mawai ma se hawa noa e asi asi atuai ia la tātou polo kalame nei. Na maua se hawa noa e asi asi atuai i nisi o ainga ma wō olo o alala i le taulanga o Berlin ma o le tausanga le nā i le afe iwa sa lau iwa sa fulma le fitu olo o iei pēr se vaenga o le pāpo o le olo le Berlin Wall olo o tū ea vea ma mōli mau o le tūlanga na iei si amani i le taimi o lua na whainga malo. O le ripoti na whaamao pōpoina e Lynn Evelyn o le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.